Shanky supplier. Not come.
Nata, ta, 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 ta.
Badi.
Kuta kitu gani, eti niseme mchana ama niseme maruhani, kisilani, umeka mbele kumbe anakupa uyo chamani, nikweli fathila munda we mateke, shanivu wangu umefanya nichekwe, na kupambania mwezangu upendeze, kumbe upole sunagawa utepe, kwenye kitanda changu na shuka langu, na nichiti vipi na uyu, umenivu wangu wazangu leo waibu kwangu, emola wangu ni nusu.
Badi, nikiwa sambamba na producer sama Walibie, anakusalimia Sele Javera, Baba Rukaya,
Baba,
anakusalimia Zungu Taira. Taira gang, Taira gang, Benteke, Benzema, champion in middle tower, wazia 92 KK, anisalimia meneja mini jitu na roho yake, wapi babamo, meneja Bene, mwanangu Dula Simba, wazia wa Miami City, anisalimia Kasamiro, Mamelodi Sundown.